big up to all the nation. What is all this confusion? This is a Rasta Pasta discussion. Listen to the good vibes.
Leva pasta chica de mono nyele kusanga. Nina na minja na tulia na kamba. Chocola bande sinaba kusande. Olevi bote vinge vikali na ansa. Mechote chite geza chika tanda sima.
See you.